kupea gunga, nimetepa unga. Bila kutoa maganda mtakula machungwa.
Ni gange.
Clean murder, no evidence, pia body, hawana copy.
Himbogi ni mbaya, bogi yetu mbaya. Himbogi ni mbaya,
yo.
Bogi yetu mbaya.
Yo, when you snitch mbono bongia na masanse bombo. Bamba bullet moja ya kisogo. Confirmation pula kwa pajo ya roho. 49 within 24 hours. Drug dealer na chaza na dirty money. Kona klabu na tumia kuclean money. Hisi funny hii ni beast ya mabitch. Na kama kawaso na jomani ni power.
Mbogi ni wrong atucheke shagi si ukok. Mekuja mbio hapo unapigishwa full stop. Mademu wa janja machali wetu magangsta. We ni kangethe pitishiwa makahasha. Masani gani ni ya madohi maithatu kwa janta. Homa fala kwa kabako na mina wapapasa. Leta yo later to shendom lazima kuwaka. So lazima unirade yo hii ni ya warasta.
Himbogi ni mbaya, bogi yetu mbaya. Himbogi ni mbaya, bogi yetu mbaya.
Utakatwa in pieces na tulipe. Dere wa Uber Eats azidelive. Watu wenu wakisi watishike. Walielie waende wa reporti atitushikwe. Kani na ride usilete bicep. Na usi thumb chest pia usi vibe vest. Juni ma headshot napenda head first kabla dema nipe shot.
Magiza ni tunishia weka cheng. Kifo yako na kuchorea gade. Na kunyure na zodogi na zipe. Keba yako zina mancha liche. Wakimwok dekwa riu tunanyongolo. Michila giko kwa mongo toparo. Tukondaka sindia kama nyaru. Mavinding na mambeko kwenye mbengo.
Weba chili na shady. Kuna mseta daddy. Whether by chopping a head or stabbing a belly. Them death get quink to all who na baggage. My time give me dollar money give me daily. Nishaki na karen sense kan shady na swat. Nimedigo smooth me soka dea toka smoothie agolo city yosh.
What you mean?
Mi bada da ni rest and you know.
Himbogi ni mbaya, bogi yetu mbaya. Himbogi ni mbaya, bogi yetu mbaya.